This music.
Yesu akachelo ngana bukandolosha pa bukulubwe Nokutila chachine lesa muli Baluse pantu tekumaka yandi Ayalenga ukutila mbuke na bushiku walelo Yesu, Yesu Nimwe mwampela umona lelo Jesus, Jehovah Yahweh, Jehovah Yahweh, tua mi pela malumbo canabesa. Jehovah Yahweh, pokelele ni malumbo, ayo, ayo,
ayo, ayo, ayo,
poka malumbo, Yesu poka dadi. Sapano pazi kola pansi amalumbo ayo Pokelele ni lesa mwe bansugila umwe o wandi inshita chance
Jesu, Jesu
Son of God, Yesu niwe
Glory be to God.